Abatakabana eddembe ly'abaana mu ggwanga akosa akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission basibye abaana bakuumibwe n'eddembe lyabwe litaatirwe mu kiseera kino eky'akalulu akabonna ak'omwaka 2026. Bano ku mutendera gw'eggwanga kw'ossa n'ogw'ensi yonna bagamba nti abaana bano singa bayingizibwa mu by'obufuzi ebigera mu maaso mu kiseera kino bakosebwa mu bwongo kw'ossa oluusi n'okufuna obuvune ku mibiri gyabwe singa beetaba mu nkuŋŋaana ez'ebyobufuzi. Lamex Omara Apita ng'ono yali kamisona ddakakiiko k'eddembe era akiikiridde ssentebe w'akakiiko Mariam Wangadia mu nsisinkano bannamawulire ku ddembe ly'abaana ng'eggwanga lyolekera okulonda okwa bonna ategeeza nti okukuuma eddembe lino buvunaanyizibwa bwa buli omu.